DJ Boy B on the valve, the valve, the valve, the
valve. This a bad man thing. I see music again. Better fear them.
Uyo kampu no kwat kwen chukela. Vela mamiku no mwet kalila. Gaya kafuna ne kufumela. Ukakana ni vako baku bemela. Bad foot kuli sikiriti. Yamene unga fanike wasiba. Magiro kuno wonse ni malasi. Masako bama pondidila pasi. Ufanika kuturu kushaweka. Ukapwalala unga ende na bakuru. Nashimika na bad kala pansi. Sina yako fest ndi wendani. Vela kuno mwene tima nkalila. Bine ya bagai ni kugaila. Iwe ni kuziba bine yako. Osa chitekera vamsaku. Kuno wama ni itana gasa. Badesti lapa makaka. Ufapa beat nish na shkida dala. Uflowa na ine ufani kama nkwala. Welcome, ice territory. Nikucheza vazu ona sea story. Bagai siba maponya alifesto. Vanabili vandrama mugetu. Vien manje vaponya alifesto. Bine ikapita vama duba. Nivako wakuonesa ukuba. Not kuzirangisa ukuba. Kamene shikuchi mwisa juba. Iwe ungangale olubajera. Kuno tipezeka na makansera. Not kunenu kani kujaira.
Welcome
kuno kwat kwen chukela. Vela mami kuno mwet galila. Gaya kafuna ne kufumela. Ukakana ni vako waku bemela. Bad foot kuli sikiriti. Yamene unga fanike wasiba. Magiro kuno wonse ni malasi. Banzako bama pundidila basi. Ufanika kuturu kushaweka. Ukapwalala unga ende na bakuru. Nashimika na bad kala pansi. Sina yako fest ndi wendani.
One man team. I see music again. Better fear them. Oh, Pele. It's me that wa my blow. Bob G's. Charles Boy at Chan. DJ Boy P. Agash. Mr. German today. I play Zapatin. Nabash me.